Do you want to be young? Yes. Do you want to be young? Yes, we want to be young. Cause to be young makes me laugh with everybody.
Exclusive from
Afrofly.
Hey, bad manners. Hey,
you know what's a hit? When he counts on the beat.
Nakuma Disney quad die.
Hey, quad die.
Nakuma Disney quad die.
Hey, quad die.
Akatus quad die.
Akatu.
Quad die.
Akatu.
Akatus quad die.
Akatu.
Quad die.
Akatu.
Akatus quad die.
Akatu.
Quad die.
Akatu.
Akatus quad die.
Akatu.
Yeah.
We don't give a demo, we gonna mumu follow. Kubondi kwa kolo, kuli makolo. Vetina kingashua mpaka chewa enda popo. Kaili dife ma big boy waliko. Kopa liuka kuno tiri dibili. But pashote la vimagelo vibili. Make sure boy kuno disabwele dizzy. Otherwise kuli moba every kind. Jiko pita case kwe ya unga tenge kwa chilizi. Na viwanzake okay vikuwa neche 5 hey. Tisowela monga ni vivana ka juice kwa ta. Overnight paka kwa cha. Kosa wala pa marasta. Nabo banga pwele viliko viva konda. Na tumbuzi pa fry na chikanda. Na chigelo chouma feeling a shiolanda.
Nakuma Disney kwa dae.
Hey, kwa dae.
Nakuma Disney kwa dae.
Hey, kwa dae.
Aka juice kwa dae aka ju.
Aka ju.
Kwa dae aka ju.
Aka ju.
Aka juice kwa dae aka ju.
Aka ju.
Kwa dae aka ju.
Aka ju.
Aka juice kwa dae aka ju.
Aka ju.
Vekilebo kuno, supu ya mbuzi kuno, vimagelo kuno, nachishisha kuno. Lelo ni weekendi, sinifuno nkala babondi no. Dine bigi baya tute, muwa uli yonse tigula tute. Aka juice kwata, ni achi kata, iwe wai kata. Baby geo vendela, baluba nisewa gai vandemu ya yeah.
Nakuma Disney kwata eh.
Hey, kwata eh.
Nakuma Disney kwata eh.
Hey, kwata eh.
Aka juice kwata aka ju.
Aka ju.
Kwata aka ju.
Aka ju.
Aka juice kwata aka ju.
Aka ju.
Kwata aka ju.
Aka ju.
Aka juice kwata aka ju.
Aka ju.
Kwata aka ju.
Aka ju.
Aka juice kwata aka ju.
Aka ju.
Kwata aka ju. Yeah yeah yeah.
Ayo vanigo kanitambira mnyanzi. That guy damn cute. Nenga muje, kabwela munyia, dadi mkumwasha. Ake mpese lao ndiwe wapase jema. Sini neke ene mamisi za kwana. Wana back up nili na yo TBM. Palanga shet leka chapezi Kenya. Meki shet kimunga manzi mkontena. Aka ju, kwa temo chachi mulicho. Keo news leka wafana wafunte. Levels pano manje paligani. Pakache, pakache mukatizi. Tikasiliza mubasi walifote. Team bad man, skali bali ni dangote. Leka wafana wazipusu lenkuku. Gentu vejitis for
Nakuma Disney kwad die.
Hey, kwad die.
Nakuma Disney kwad die.
Hey, kwad die.
Aka juice kwad die aka ju.
Aka ju.
Kwad die aka ju.
Aka ju.
Aka juice kwad die aka ju.
Aka ju.
Kwad die aka ju.
Aka ju.
Aka juice kwad die aka ju.
Aka ju.
Kwad die aka ju.
Aka ju.
Aka juice kwad die aka ju.
Aka ju.
Kwad die aka ju. Yeah yeah yeah.
Welcome to Rwanda. Pali bonse ni ndani wakwa ndai yeah. Black table ta saving a kutiala. Osa mbera nsoni munga wakera pali. Disema youth iti nkareche free yeah. Tikuma wachipa olemba duty free yeah. Magelo ni jivo nkala chemu easy. Ukabili mabadu sasanka ibisi. Nchalo vali wona ula kale. So inete tindale yeah. I'm spending obia mpaka mailo yeah. What if ina love walelo. Drinks on me all night die. I'm kalandanya for the night die. Link what a dollar for spending. Guess what, Jeff Brown is trending.
Nakuma Disney kwa die.
Hey, kwa die.
Nakuma Disney kwa die.
Hey, kwa die.
Aka juice kwa die aka ju.
Aka ju.
Kwa die aka ju.
Aka ju.
Aka juice kwa die aka ju.
Aka ju.
Kwa die aka ju.
Aka ju.
Aka juice kwa die aka ju.
Aka ju.
Kwa dae aka ju.
Aka ju.
Aka juice kwa dae aka ju.
Aka ju.
Kwa dae aka ju. Yeah yeah yeah.
Exclusive from Afrofly.com.
It beats production baby.
the hip.